genius freestyle ndani ya nyumba. Man, be real to yourself, nigga.
Osman on the beat.
Na stay low. Mina keep it cool, mina cool down. Kama mapenzi mkuki kwenye makali, usije nichomaka. Na stay low. Mina keep it cool, mina cool down. Kama mapenzi mkuki kwenye makali, usije nichomaka.
Kama mapenzi sufuria, basi kupika nimeshindagwa. Ila siwezi kususia, upweke usije nimalizaga. Na sitaki kujutia, mapenzi nilivyo umizagwa. Najua jana moshi, ninaomba niwe na busara tu.
Na stay low, mina keep it cool, mina cool down. Kama mapenzi mkuki kwenye makali, usije nichomaga. Na stay low, mina keep it cool, mina cool down. Kama mapenzi mkuki kwenye makali, usije nichomaga.
Kudandia kama matatu, eti najisifu na pangangatu. Sababu kisasi, nataka kulipiza. Sitaki kosa wana ya nilo betri, bati nasibu ya nicheze beti. Hadi furaha yangu, nikaja kusitisha.
Na stay low, mina keep it cool, mina cool down. Kama mapenzi mkuki kwenye makali, usije nichoma.
Tena mapenzi ya vita yani boxing. Sitaki kama nyuki yani stinging. Mapenzi ya kweli tu ndio mimi tamani. Nilifanya kwa jasho nimeridhishe yani. Sikutaka utajiri wa Illuminati. Hadi furaha yangu nikaja kusitisha.
Nilitoa kwa dume suruali juu nilishindwa kununua Ferrari. Hawa kunionea huruma mimi. Swag na zangu ndefu suruali. Sina mkwaja na wange nikubali. Mawazo maradhi ya moyo, maskini roho yangu. Ilidhani mapenzi mananasi, utengeneza utamu sharubati. Nikashusha chini yangu hadhi. Ilidhani mapenzi paradise, eti kufurahi nitakuja nice. Sijui kuendesha kumbe ni farasi.
Na stay low, mina keep it cool, mina cool down.